Penye ni hapa nafaa kuwa na njia. Hapa iko nia but manjia zimefungwa na curfew. Na by the time joy inatokea 2 billion imeshapotea. Watu wako hopeless. Bila IG tuko jobless. Mtoto ni mzazi atalea ama msanii ndo atambiwa lazima akasafishe content. 2022 hatutaki tricks na ugali wanabonya, tunataka peace. Gang signs za mayolo na tuko hapa east. Lunchtime after kikorona ka Japanese. Unaenda lap naenda biz. Mindset ni Sherlock, success iko na keys. Femi kona pressure, fami kona needs. Kwenu kuna nyesha, kwetu kuna trees. Shit, ishit sani do or die. Irap ndo inafungua milango, itafungua zalambo. Iko so close naeza yonja. Na iyo test ni familia, kapchonga. Nshakusho, nina kiss mat miwa lie. Najichocha, jaja na jua size ile inanitosha. Nkwapa na kungoja, nika pep ndo kocha. Nmengia ii mwaka na goals. Squeezy sky kana doors. Mini sniper na flows. Mingi style na mapose. Nyini ma customer. Na try kustack iyo bread. I need a slice of that loaf. Watu slike ni ma toast. Kitu slike ni kwa broke. Jiji imeja mapinji. Basi lazima ukwe pinji ndo make it. Na nime come kuiprove, ngoja ucheki. Bado na improve ni vile tu leo mna jifanya ni kam. Ni jui kesho mtani, tafuta kapi tu. Woko mtani, si hapa kazi tu. Ini uko flani, iko na Khalif tu. Kanta kwa nmeacha kurap. Jonta kwa mali na try bado kununua Bentley. Kwa show na cha watu waki clap. After nko mali na relax ni kizi seti. Nusu kilo kwa dash, iyo nusu ingine ni taxin 50%. Ilikuja nikashika bag bila vijiti ama mbegu, iyo ingine nikeka kwa benki. Kiu ya mashida iko na watu wengi. Kiu ya kushinda nikaya kudenki. Kwina na figa na sura fine thank you. Shinu agastima waku dadadeki. Mina wakipa na kufana beki. Nina wakika nitashika senti. Nani anasema siwezi na feel kao gadama mesi. Nimeingia ii mwaka na goals. Nmengia ii mwaka na goals. Squeezy sky kana doors. Mini sniper na flows. Mingi style na mapose. Nyini ma customer. Na try kustack iyo bread. Need a slice of that loaf. Watu slike ni ma toast. Kitu slike ni kwa broke.
I keep my eyes open. Never let the other side know. So we never,
never know, never know, never
show emotion,
never know.
Oh.